Yomtolo fanele wena bayose bakusonde. Ayengele bakudlale. Ayengukhalela wena umuso wonga. Endlela abantu bekeze. Yomtolo fanele wena bayose bakusonde. Ayengele bakudlale. Ayengukhalela wena umuso wonga. I am a good guy.